Ndende ndi chimwe chonse mvera konse kumumuli ku programu ya tisanthule Bible pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wa mtengo patali, ulendo wokondwetsa zedi wosanthula mawu Mulungu kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso kuti thandiza ndithu timvetsetse mawu. Programu ya tisanthule Bible. Ine ndadala zedi kuti tili modzi mprogramu iyi komanso mbale Osman Chiramanda ndi wokonzeka ndithu latitsogolere kusanthula ndipo lero akhala kutitsogolera kusanthula kalata wantumwi Pauloyi kuchokera kwa iye kupita kwa ukhulupirira kwa Filipi koma mu chapter 1 cha Afilipi.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndilo tsiku labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Teletieni Ambuye amene atitsogolere ndi mawu apa Roma 9 verse 15. Amene akuti, pakuti anati ndi Mose, ndidzachitira chifundo amene ndinchitira chifundo. Ndipo ndidzakhala ndi chisoni kwa iye amene ndikhala naye chisoni. Tsono mprogramu yata tinali kusanthula Filipi 1 verse 6 mpaka 9. Momwe timapitiliza kuona nkhani ya Paulo ndi anthu okhulupirira aku Afilipi. Ndipo lero pamene tikupitiliza kusanthula Afilipi 1 kuyamba verse 9 mpaka 13, tikambirana zakuti unyolo ndi mazuzo kapena kuti masautso zithandiza kufalitsa uthenga wabwino. Pano ndifuna kuyamba ndi mawu akuti kukhala ndi chikumbu mtima pa abale kumawapempherera kwa Mulungu ndicho chinthu chapamwamba kwambiri. Tele Paulo akutipatsa chitsanzo chabwino kuti anali ndi moyo wodabwitsa wapemphero. Tentro wenu mu verse 9. Ndipo ichi ndipempha kuti chikondi chanu chisefukire, chiwonjezeke mchidziwitso ndi kuzindikira konse. Paulo akuwapempherera Afilipi kuti chikondi chawo chikule ndiponso chiwonjezeke. Komanso akupempha Mulungu kuti awapatse chidziwitso ndi kuzindikira konse. Tele chinthu chachikulu chimene Paulo akupempha kwa Mulungu ndi chakuti Mulungu awathandize Afilipi kuti asamachite zinthu kaya kupemphera mwaumbuli ndi mwopusa. Ayi, Mulungu safuna wana wake kuti akhale wopanda chidziwitso chifukwa akatelo adzawonongeka ndithu. Verse 10. Kuti mukayese inu zinthu zosiyana, kuti mukakhale antima woona wosalakwa kufikira tsiku la Kristu. Mundima ino muli uthenga wakuti ndibwino kuyesa zinthu usanachite. Kunena kuti Mkristu asanachite chinthu ayenera kukhala pansi ndi kuyamba kuyesa kapena kufufuza kuona zinthu zofunika kuchita ndi ziti. Mwanjira ine tikunena kuti inu ndine tiyenera kufufuza zimene ndi zoona, zimene ndi zoyenera kuzichita. Kunena kuti munthu ayenera kuchita zinthu zomwe ndi zofunika pa chifuniro cha Ambuye komanso pa moyo wake. Kunena kuti choonadi cha Kristu ndi malamulo ake ndizo zinthu zabwino, ndipo ndikoyenera kuti Mkristu aliyense azilakalaka zitakhala gawo limodzi la moyo wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwachisoni lero lino a Kristu ena sadziwa kusankha zinthu zoyenera kuchita. Kunena kuti palibe kusiyanitsa pakati pa moyo wachikunja ndi moyo wachikristu. Kodi inu ngati Mkristu mumakhoza kusiyanitsa zinthu zimene muyenera kuchita ndi zomwe simuyenera kuchita? Nkhani kuti si chinthu chapafupi kusankha moyenera kapena mofanana ndi chifuniro cha Mulungu. Makamaka pamene pali zinthu zambiri kapena pali njira zambiri kapenanso pali anthu ambiri amene akuoneka kuti ndi woyenera ndithu kupalana nawo ubwenzi, ine ndikunena monenetsa pano kuti zilipo ndithu nthawi zina zomwe okhulupirira ambiri timakhala kakasi osadziwa chifuniro cha Mulungu pa moyo wathu ndi chiyani. Tikunena kuti sinthawi zonse pamene Mulungu amatumiza angelo wake kuti atilankhule ndi kutiwunikira ayi kapena kupereka masomphenya antundu wina uliwonse ayi, kapena kutipatsa chizindikiro cha mtundu wakuti wakuti ai kunena kuti Mulungu amembekezela kuti ife tikhoze kugwiritsa ntchito chikumbuntima choyeretsedwa chimene mwini wakeyo anayika mwa ife. Apa ndipo pamene tingakhale ndi mtima okhazikika pofuna kupanga chiganizo choyenera. Tele ichi ndi chifukwa chake Paulo akupempha Mulungu kuti apeleke kapena awapatsa Filipi chisomo choyesera zinthu zatsopano molingana ndi chifuniro chake cha Mulungu mwiniyo. Anzanga, nkhani ili pano ndiyofunika kuyimvetsetsa. Ndiye tikunena kuti ngati mumachita business okondedwa ndipo mwafika pa mphambano kuti mwina pali njira ziwiri zimene ndi zoyenera kuchita kuti business yanuyo iyende bwino, muyenera kupempha Mulungu kuti akuululireni kapena akupatseni njira imodzi pa nthawi yakeyo, kutanthauza kuti inu mudzatenga njira imene ndiyoyenera, ndiyo yogwirizana ndi chifuniro cha Mulunguyo. Tsono nkhani yonseyi ikuti inu ndine tiyenera kumafunsira Ambuye kuti chifuniro chake ndi chiyani, ndipo mwa chisomo chake chodabwitsacho adzatitsogolera ndithu. Mwinafunso nkumati, kodi pofunafuna chifuniro cha Mulunguchi, kodi munthu wokhulupirira akhoza kusankha mowala kwitsanso? Yankho likunena kuti inde, nzotheka ndithu, chifukwa cha umunthu umene uli mwa inu ndi ine okondedwa. Koma pali kusiyana pakati pa munthu wokhulupirira ndi munthu wosakhulupirira. Kunena kuti munthu wokhulupirira akazindikira kuti watenga njira yolakwika, amabwerera msanga ndi kukatenga njira imene Mulungu akondera nayo. Tsono nkhani yonseyi ikulimbikitsa kuti inu ndine tiyenera kulimbikitsidwa kuyesa zinthu ndi kuchita zinthu mosasemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Komabe ndikofunika kunenetsa pano kuti pali zinthu zomwe inu ndine sitiyenera kuyesa kuchitayi. Mwachitsanzo, chinthu ichi ndicho banja. Nkhani kunena kuti banja ndicho chinthu chabwino popeza ndi chimene Mulungu anakhazikitsa. Tikunena kuti banja ndi chinthu choopsa chimene inu simuyenera kuyesera kuchita kapena ayi. Pamene munthu alowa pa ukwati ayenera kukhala ndi maganizo okhazikika ndi wokhutitsidwa kuti walowa pa chinthu choyenera. Koma nkhani kunena kuti inu muyenera kusankha mwakutsogozedwa ndi Mulungu makamaka munthu amene mufuna kulowa naye pa ukwati. Mwachisoni lero lino anthu ambiri amalowa pa ukwati mosatsimikiza mtima, kotero kuti ena amakhala pamodzi mwamuna ndi mkazi na amanena kuti akuyesa ngati mwamuna kapena mkaziyu ndi woyenera kumanga naye ukwati. Ayi, siziyenera kuchitika motero. Tikunena kuti pali zinthu zina zomwe mukhoza kuyesera, koma banja siliyenera kuyeseleredwa. Ndiye chifukwa chachimenechi inu muyenera kudekha ndi kudikira pa Ambuye kufikira atakutsogolerani kwa munthu amene mudzamanga naye banja. Tsono nkhani yonse kunena kuti pamene pali zinthu ziwiri zomwe muzikonda komanso zomwe ndi zofunika, inu muyenera kuchita chisankho. Ndiye tikunena kuti pofuna kuchita chisankho choyenera kapena kusankha chinthu chofunika kwambiri, munthu ayenera kupempha nzeru kuchokera kwa Mulungu. Kodi inu mumapita kwa ndani pofuna kupanga chisankho choyenera? Tsopano Paulo akunena kuti Akhristu aku Afilipi ayenera kuti akhale ndi mtima woona. Kukhala moyo woona mtima zimatanthauza kukhala ndi moyo wokhulupirika. Tele taonani kuti chinyengo chambiri chimachitika pakati pa anthu ochita malonda. Tele Paulo akunenetsa kuti Akhristu safunika kulowa pa chinyengo china chilichonse ayi. Taonani pala Amisiri awa amene ndi aluso owumba mbiya. ena mwa misila amenewa ama jita chinyengo. Maka maka ngati mbia yao ili ndibala. Iwo chimena ama jita ama ngwarenga pula ndi kumata. Pabala lija kulibisa kutuwa gula saliwane. Kwa machinyengo chimenechi chima ululuika. Kapena kutishimu onekela pamene muntu akangoika mbia yake ija padzuwa. Kunena kuti pula lija lima sungunuka ndipo balala lija lomana libisa limaonekela. Tele nkani ya chinyengo ikuti. Chinyengo chili chonse chidzaone tsidwa poyera nditu. Iji nichimena ambuye Yesu anachinjeza pa Luka 12 verse 3. Pamene akunena kuti chifuwa chake. Zose chifuwa chake. Zose zimene mwazinena mundima zidzaveka poyera ndipo zimene mwalankhula mkutu mzipinda zankati chidzalalikidwa pa matsindo a nyumba. Okondedwa, ndiye tikunena kuti ndi uthenga wabwino okha umene umatipatsa ife kuti tikhale antimawoona ndi kuti makhalidwe anthu onse pansi pano akhale wopanda chinyengo. Telewu ndi ulemelero wa chisomo chopatsidwa kwa ife. Paulo pano akupitiliza kwa pempelera kuti akhale anthu osalakwa kufikira tsiku la Kristu. Kutanthauza kuti a Kristu akuwa Filipi amenera kuyesetsa kuti asapezeke obweretsa chokhumudwitsa pamaso pa Mulungu yaye. Komanso kuti asabweretse chokhumudwitsa pamaso pa anthu onse. Kunena kuti ayenera kukhala ndi chikumbundi machokoma chonse masiku onse. Ichi ndicho chimene amanena Paulo pa Machitidwe 24 verse 16. Pamene ananena mawawa kuti mmene mwonso ndidziyesera ndekha ndikhale nacho nthawi zonse chikumbuntima chosanditsutsa chakwa Mulungu ndi chakwa anthu. Nkhani kuti inu ndine tiyenera kukhala wopanda chilema moyo wathu wonse kuti podzafika mwana wa Mulungu tidzapezeke wopanda banga ndi wopanda chilema. Iyi ndi nkhani yomwe Paulo anatsindika pa Efeso 5 verse 27 pamene ananena mawu kuti iye akadziyikire yekha mpingo wa ulemelero, mpingo wopanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotere komatu kuti ukhale woyera ndi wopanda chilema. Haleluya. Tele ndikofunika kunena kuti kulalikira mawu Mulungu kumapangitsa kuti munthu atsutsidwe komabe wokhulupirira ayenera kusamala kuti asamachite zinthu zoyambisa phokoso. Pano tikunena kuti dziko litu likhoza kukhala m'malo abwino okhalamo ngati uthenga wabwino utalalikidwa mosausungunula. Ayi, nkhani kuti anthu okhulupirira atakhala anthu amene alibe chilema zinthu zambiri zikhoza kusinthika. Mulungu akhoza kumalemekezedwa mu zinthu zonse. Ndiye tikutsindika kunena kuti moyo wathu umalalikira kwambiri kusiyana ndi mawu amene timawayankhulawa. Tele tiyeni inu ndine ngati anthu okhulupirira tikhale ndi moyo wokhala nacho chikumbuntima chokoma pamaso pa Mulungu komanso ndi pamaso pa anthu. Mwa njira ina inu ndine tiyenera kumayimba nyimbo ija yomwe imanena kuti ndidzayendabe wangwiro, ndidzayendabe wangwiro, ndipo Mkhristu wangwiro samachewuka. Tiyentiraweni mu verse 11. Wodzala nacho chipatso chachilungamo chimene chili mwa Yesu Kristu kuchitira Mulungu ulemelero ndi chiyamiko. Pano ndifuna kuyamba ndi mawu akuti chipatso chachilungamo ndicho chipatso cha mzimu umene ndi woyera chomwe chili pa Galatia chapter 5 verse 22 kufikira 23. Ndiye tikunena kuti chipatso chathu chachilungamo chimachokera kwa Mulungu yekha basi. Ndipo ndi chifukwa chake tiyenera kumpempha Mulungu ameneyu kuti apereke chipatso chotere kwa anthu ake. Tono nkani ikuti, chipatsu chichirungamo ndicho chizindikiro. Kapena kuti ndicho chotsatira chakuti ife tinayeletsedwa mwakukonzedwanso mu mtima mwathu. Apa tikuona kuti anthu amene amachita zinthu zabwino ayenera kuyesetsa kuti achite bwino chifukwa chipatso chachilungamo chimabwera ku ulemerero wa Mulungu. Ndi kutiso mpingo wa Mulungu umakozedwa mwachilungamocho. Kutanthauza kuti chilungamo chiyenera kudzaza mioyo yathu ndi kusefukira mwa ife. Tsono chipatso chachilungamo chimachulukachulukirabe makamaka mmoyo wa Mkhristu pamene Mkhristuyo achigwiritsa ntchito kawiri kawiri. Ndiye chipatso chimenechi chili mwa Yesu Khristu mwamphamvu ndi chisomo chake. Pakuti popanda iyeyo sitingathe ife kuchita china chilichonse. Ife okhulupirira timapeza mphamvu mwa chisomo chake monga momwe akunena Paulo pa 2 Timoteo 2 verse 1 pamene akuti, ndipo iwe mwana wanga limbika mchisomo cha Kristu Yesu. Wokonedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikunena kuti cholinga cha Kristu pakuonetsa chipatso chachilungamo chisamakhala chakuti tilandire ulemu ndi matamando, koma kuti Mulungu aziyamikika ndi kulemekezedwa nthawi yonse. Tele ndi chimene chikunenedwa pa 1 Petro 4 verse 11 pamene akuti, kuti mzonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Kristu amene ali nawo ulemerero ndi mphamvu kunthawi za nthawi. Ichi ndi chimene akulangiza Paulo pa 1 Akorinto 10 verse 31 pamene akunena kuti, chitani zonse ku ulemerero wa Mulungu. Mulungu amalemekezeka pamene a Kristu akhala bwino, komanso pamene aonetsa ntchito zabwino, ngakhaleso pamene achuluka mchito zabwino. Tsono ntchito zabwinozo ziyenera kukhala chotsatira chakutembenuka mtima, popeza tinapulumutsidwa mwa chisomo osati pochita ntchito zabwino. Verse 12. Koma abale, ndifuna kuti muzindikire kuti zinthu zija ine zidachitika makamaka kuthandizira uthenga wabwino. Paulo samafuna kuti okhulupirira a ku Filipi azimuvera chisoni chifukwa chozuzika chifukwa cha uthenga wabwino. Tele nkhani kuti kumangidwa kwa Paulo kunathandizira kuti uthenga wabwino ufalitsidwe madera ambiri. Paulo amanena zimenezi potsindika kwambiri chifukwa wokhulupirira a ku Filipi atava kuti Paulo wamangidwa chifukwa cha uthenga wabwino. Anakhudzidwa kwambiri ndipo anamutumizira mawu achilimbikitso kudzera mwa mʼbusa wawo Epafradito. Unali uthenga umene unaonetsa kuti mpingo wa ku Filipi unali wokhudzidwa ndi wova chisoni chifukwa cha chimene chinagwera Paulo. Kutanthauza kuti Akhristuwa amaganiza kuti maulendo onse amene Paulo anali kuyenda kukalalikira uthenga wabwino adatsekelezedwa chifukwa cha kumangidwa kwake, kotero kuti uthenga wabwino sunali kulalikidwanso. Koma Paulo akuatsimikizira kuti uthenga wabwino ukupitabe patsogolo, ndipo kuti zimene zinamuchitikirazi sizikadatsekeleza konse kufalitsidwa kwa uthenga wabwino ayi, koma ndi zimene zinathandizira kuti uthengawo ufikire madera ambiri. Tsono awa ndiwo maganizo oyenera Mkhristu pamene akukumana ndi zovuta mmoyo wakewo. Tetamvani Paulo akunena molimbika mtima kuti, verse 13, kotero kuti zomangira zanga zidaonekera mwa Kristu mnyumba yachifumu ndi malo ena onse. Tsono pamene tikuwerenga pa Machitidwe chapter 28 verse 16 ndi pamene tikubva kuti, ndipo pamene tidafika ku Roma, Ketuliyo anapereka amndende kwa woyang'anira wankulu. Koma Paulo sadaperekedwe, koma adakhala pa yekha ndi nsilikali wodikira iye. Paulo adamumangirira kwa nsilikali kuti angathawe. Koma chidali chisisi cha Mulungu kuti pa nthawi yake, mphamvu yake ya Mulunguyo, komanso ndi ukulu wake, zinthu zimene zionekere, ndipo kuti pakhale umboni wokwanira kuti chimene chinachitikacho si chinyengo cha mtundu uliwonse. Mukumbukiranso inu kuti Paulo atatembenuka mtima, Yesu Kristu adamuonekera namuuza kuti adzatumikira pakati pa mitundu, pakati pa mafumu, komanso pakati pa ana a Israeli. Tere ndiyo nkhani ili pa Machitidwe 9 verse 15. Uku ndiko kukwaniritsa utumiki wake wokondedwa. Utenga wabwino unalowelera ngakhale ku nyumba kwa Kaisara. Zaka zonsezi Paulo wakhala akufalitsa utenga wabwino kwa nzika wamba, koma tsopano utengawu ukufikiranso akubanja la chifumu. Nkhani kunena kuti Paulo anali kutengera pomwawi wakuchitira umboni asilikali amene amamumangirira kwa iwo. Chimene chimachitika ndi chakuti asilikaliyo akaweruka nasinthana ndi nzawo, nzawo yonso anali kuva utenga wabwino. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti pamene asilikaliwa amaweruka, amakafotokozera wena za nkhani ya chikhulupiriro cha Paulo cha mwa Khristu Yesu. Iwowa samadziwa kuti mwakutelo analiso kuthandizira kufalitsa utenga wabwinowu ku banja lonse la chifumu. Ndiye tikunena kuti anthu ambiri mwa anthu amene anava utenga wabwinowu anatembenuka mtima. Tere nkhani iyo imadziwika chifukwa patapita nthawi yayikulu popeza munthu wina analemba kalata yodandaula kwa bwana mkubwa wa ku Roma kuti maudindo ambiri tsopano anali mʼmanja mwa Khristu. Ndiye tikunena kuti ntumwe Paulo anachita chotheka kuti masautso ake asaoneke ngati chokhumudwitsa kwa anthu amene adava ndi kulandira utenga wabwino kuchokera kwa iye. Iyeyu tsopano anali mndende ku Roma, ndipo ichi ndi chimene chikanayenera kukhala chokhumudwitsa kwa anthu amene iyeyo anawakawalalikira za ukulu wake wa Mulungu. Komabe anthu ena anafika pokaikira ndithu za utumiki wa Paulo chifukwa cha mazuzo, kunena kuti wena amakaikira ngati chiphunzitso cha Paulo chinali chochokera kwa Mulungu, chifukwa amaganiza kuti sizikanatheka kuti Mulunguyo alolele kuti chipangizo chake chonyamula uthenga wabwino chinyozeke ndi kuchitidwa chipongwe chotere. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ikunena kuti nzotheka kuti anthu ena anayamba kuchita mantha komanso kuchita manyazi osafuna kukhalaso mbali imodzi yolimbikitsa chiphunzitso chimenechi. Tsono Paulo posafuna kuti mtanda wa Khristu ukhale chokhumudwitsa, anafotokoza moveka bwino za masautso amene iye anakumana nawo. Iye anaonetsa nzeru zakuya za Mulungu pogwiritsa ntchito masautsowa kuti dzina lake kunena la Mulungu lidziwike ngakhale kwa mafumu amene kukadakhala kovuta kuafikira. Kodi inu utenga wabwino umakuchititsani mantha kapena umakuchititsani manyazi? Tsono Paulo anafotokozera wokhulupirira aku Afilipi kuti ndi adani a utenga wabwino amene adamukokera kundende. Iwowa cholinga chawo chinali chakuti achotse moyo wa Paulo ndi kufafaniza utenga wabwino. Koma popeza muchinthu choyipachi munatuluka chinthu chabwino, ndi kuthandizira kuti uthengawu upite sopatsogolo, wokhulupirirawa samayenera kukhumudwa. Taonani pa 2 Timoteyo 2 verse 9 tipezapo mawu akuti, mmene ine ndinamva mavuto azowawa monga wochita zoyipa ngakhale mpaka kumangidwa, koma mawu a Mulungu samangidwa. Tenepano ndi chifukwa chake Paulo akuatsimikizira Khristu pa verse 13 kuti zomangira zanga zinaonekera mwa Khristu mnyumba yachifumu ndi mmalo ena onse. Nkhani kuti uthenga wabwino unalalikidwa kuyambira kwa Kaisara, oweruza milandu, asilikali ndi anthu ena onse, ndipo onsewa akuchitira umboni kuti iyeyu sadamangidwe chifukwa chakuti adachita chinthu china chilichonse choyipa, koma kuti ndiye munthu wokhulupirika amene chikumbumtima chake chili chokoma. Kotero kuti anthu onsewa akudziwa kuti Paulo akusautsidwa chifukwa cha dzina la Khristu, osati chifukwa choyipa chilichonse chamwa iye ayi. Ichi ndi chimene adani wake a Paulo anadzidzimuka nacho, komanso anadabwa kwa kukulu chifukwa cha masautso a Paulo. Wokondedwa, tiyenditsirize ndi mawu akuti pa nthawi imeneyo Paulo anali kwalimbikitsa okhulupirirawo kuti samenera kuchita mantha, komanso amenera kutaya mtima. Lelonso mawu omwewa akupita kwa inu ndine kuti sitiyenera kuchita mantha pamene tikumana ndi masautso chifukwa cha dzina la Khristu. Tele lero tilekeza pano ndipo timasanthula a Filipi 1 verse 9 mpaka 13, momwe timakambirana kuti unyolo ndi masautso zithandiza kufalitsa uthenga wabwino. Ambuye akusungeni inu. Amen.
Amen. Zikomwa kwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu nthawi ya mtengo patali, pomwe timasanthula buku lopatulika mwakulimvetsetsa ndithu bwinobwino ulendo wokondweretsa zedi. Makera programu iyi ndikudziwitseni ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, ndipo ma SMS ndiku 083-500-222, 083-500-222. Kakala ma email mutumizire ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo pa kamaka tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 2 Lilongwe. Ine ndadala zedu namodzi mprogramu iyi, ndipo tikumane maprogramu atotsatira pomwe tidzapitiriza kusanthula pomwe tatekezera lero. Tiyeni tiyende mmawu.